attack it from here now, baby. And I say, I'm running her crazy. Young girls, I follow you. Okay, young girls, I follow you. Ananza kujeza kidogo, ananza kugeuza yo kiuno. Chida zetu kupunguza uzito, ananza kusonga na mdundo. She can't resist it nikifungo. Cheki vile ana move is a hips bro. Sasa tumeweka bifu bando. Ongeza follow you. Changa kunona, akisikiza ngoma noma zinachona. Ni kama beats and I'm hypnotized. Na shida zetu zina minimalize. I love the way she move, I love the way she dancing. I can tell like how tonight we be romancing. I love the way we make up with me girl. This love is a strong thing. I love the way she move, I love the way she dancing. I can tell like how tonight we be romancing. I love the way we make up with me girl. This love is a strong thing. Me gomba na na my baby. Ataki kuongea na mimi. Anasema I'm driving her crazy. Ongeza volume. 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 DJ. Ongeza volume. Ongeza volume. DJ. Ongeza volume. Ongeza volume. Cheza tu kidogo mama, 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 zimemchanganya. Oh mama, zimemchanganya. Oh mama, zimemchanganya.
A main switch production.